sizwe siqoqo lenkomo sibuyise ekhaya angeke salunga malums. Malume wami kudala ngikhuza, yabona ayibuye umnoko wesilusi. Ayibuye inkomo, ayibuye inkomo zakithi. Ayibuye inkomo, ayibuye inkomo zakithi. Angeke ngilunge, wena usubusha kakhulu. Angeke ngilunge, wena usushona kakhulu. Ayibuye inkomo, ayibuye inkomo zakithi. Ayibuye inkomo, ayibuye inkomo zakithi. Angeke ngilunge, wena usubusha kakhulu. Angeke ngilunge, wena usushona kakhulu.
Xola mkhwami, lempilo yangihlula mina. Basho nina, nathi lo mntana uzongivusa mina. Aphele umano baba, aqinise umuzi. Akusekho engakwenza manje, ukhulumela safuthi. Ayibuye inkomo, vuyele ngobaba ekhaya. Imile ngakhokha, ngacaca ngakhokha endubala. Buza phuza ubusuku nemini, ngoma uzama sibuyele kithi. Ayi suka nifuna ngize ngithini, ngahlonipha udelele mini.
Ayibuye inkomo, ayibuye inkomo zakithi. Ayibuye inkomo, ayibuye inkomo zakithi. Angeke ngilunge, wena usubusha kakhulu. Angeke ngilunge, wena usushona kakhulu. Ayibuye inkomo, ayibuye inkomo zakithi. Ayibuye inkomo, ayibuye inkomo zakithi. Angeke ngilunge, wena usubusha kakhulu. Angeke ngilunge, wena usushona kakhulu. Hey wazo ngihlasa, hey wazo ngihlasa wena. Uma bengibuza ngawe mina ngizowathi angikwazi. Khumbula the first day ngiqale ukukubona cha wangimangaza. Ngithi chaza mama, why ungimangaza? Asibuye izinkomo zakithi, phela sikuyeke lokho. Wena usutshona kakhulu, ngeke uze ukuyeke lokho. Ungangitshenga amaplasi angakithi, phela ngiyawazi awashiye. Ungangitshenga amaphoti angakithi, walahla vele awusithi. Hayibuye we, buye we, hayibuye inkomo zakithi. Hayibuye we, buye we, hayibuye inkomo zakithi. Malumsa, malumsa. Malume ngicela ungisize siqoqo lenkomo sibuyise ekhaya angeke salunga malumsa. Malume wami kudala ngikhuza, yabona ayibuye umnoko wesilusi. Hayibuye inkomo, hayibuye inkomo zakithi. Ayibuye inkomo, ayibuye inkomo zakithi. Angeke ngilunge, wena usubusha kakhulu. Angeke ngilunge, wena usushona kakhulu. Ayibuye inkomo, ayibuye inkomo zakithi. Ayibuye inkomo, ayibuye inkomo zakithi. Angeke ngilunge, wena usubusha kakhulu. Angeke ngilunge, wena usushona kakhulu.